Iintsuku zethu kulomhlaba yebe zakho nezami zibaliwe. Sinesikhathi esikaliwe esimele kusisebenzise ukuba nemithelela emihle impact kulabo abazungezile. Angikubingelele nokwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo Bethi wakwaNgema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kuleli sonto besiloku sikhuluma ngokusebenzisa zonke iphiwo nesinakho o resources ukwenza nokuya noma kuphila uNkulunkulu athi asiye khona. Nakanjani kunenani okumele silikhokhe ukwenza lokho. Izimo zethu zihlala zinembeke ngodaka zingacaci ukuthi zimbala moni. Kube nongaqondi inqindini asibhakele ukuthi ingempela enqola engibizelwa kuyo ibheke liphi izwe. Kodwa ake sikhulume uqobo lweqiniso lapha. Isikhathi esisalele ukwenza umehluko omuhle empeni zabantu kulokho kuphila sesisincane kunayizolo. Ngoba isikhathi nesikhathi uma iwashi liqhuba lithi chi. Kuchaza ukuthi siyashoshela kuseduze phambili kude emumva. Futhi nakuba siphila emhlabeni oyigaba sikhathi zihlukene kathathu. Kodwa kunesigaba sesine esivamise ukusilibala. Umshumayeli 11 verse 7 no 8. Ukukhanya kumnandi. Yebo kuhle emehlweni ukubona ilanga. Noma umuntu yakhona iminyaka eminingi, makathokoze ngayo yonke. Akhumbule nokho nezinsuku zobomnyama ukuthi njengoba ziziningi konke okufikayo kuyize. Uma ukholwa nguJesu, nakanjani uzodla ingunaphakade lakho ebukhoneni bakhe. Hawu zamnandi lezo indaba. Siyolidla ingunaphakade sidumisa singaphezi. Sibonga inkosi yethu. Kodwa ngakolunye uhlangothi kuchaza ukuthi isikhathi sokuba senza umehluko empilweni zabantu siyobe sesiphelile. Lokho kuchaza ukuthi kunomuzwa wokuphuthuma. Yebo kuhle ukuzwa imsipha yethu sathwishika negazi sagijima emzimbeni sisathokozela ukukhanya kwelanga njengoba le ndaba isho kaMshumayeli. Kodwa masibe futhi semsebenzini wenkosi ndlela zonke singenza ngazo ngoba isikhathi sokwenza umsebenzi wenkosi sikaliwe. Masisha sizodlula. Lelo kanyizwe likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh namhlanje. Okuyithola i-devotional fresh nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.